atya eyani achambuza nti oyimbye kuki oli lwenkuba kawuli mwangu wanga obambye okujja siri kiranga nseenene mba neetisse bubaka bwammwe owebbanga okoli kigezaako n'owumba taata omumwa nga mposi n'okwebikka okwenenyamu kankombe mu kyekkobe ekyettungulu kiwoomerera tobiyita bya ntanantana nze ndika emiwanzi kugantaala akakanja kondiisa gwe bufumbo bwalema ennyanja okulaala tekitegeeza nti ne muyogoonya zadduseemu weekasusa nnyo amayinja olikubye mu njuki leero gwe mwannyinaze n'ekyovontabaala kiki teri mufaaga babulamu engeri gyewagobwa mu ddya wasongola omumwa omanyi ojja kuba ojja n'ebitabojwa mbaawe yafuuma ntaalidde waggwe namwandu agabula eddagala ewange oko ebigenda bubi neetwabula tuleke buli mu kyomutali holide tukusaba tuwummuzeemu wabula tulekera ennamba y'essimu bwe tuli kwetaaga tukubeko zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattu osajja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugambe eno tuli baganda na mmengo ow'omutima guti gwa musiima ye bw'omulaba ng'onsibiriza zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattu osajja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugambe eno tuli baganda na mmengo omutima guti gwa musiima ekukulaba ng'onsibiriza watandika ng'asaaga kumbo jjanyawo okufuuka obuzibu asooka nakujweteka mu ndabye n'omukazi azaala ggumba mbu kijja kiti obwana obubiri mu myaka ekkumi beddu byenna obubenga bubwo obwo obutakufaanana ate n'ekikazi ky'olina ekigere kya kisiraani emirundi esatu ng'ova okukola wano ogwa mu babbi bameka b'oyamba n'obawola lupiiya ne bataziza gwe weesibye ku kikazi ky'ekisiraani singa newe oli osukkawo okikinika n'oyitawo amaka n'ogalunga obuluukuumi wadiba mufumbo kati ate ojja otutendeke kataba ani yakuwandiika okuwabula amaka gange wagayaala mufumbo naye olineera kye wayiikirizayo mulungi mwatabula kamugo naawe mukujjamu embuto walimo omwana w'omwagalidde weebisse busaasaana ye mukyala wange gw'olangira obubikunze naawe yafumbirwani y'omulungi ofumbawa yataasuubulwa kyajja kityata okugenda nga weetembeeya zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattu bw'osajja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima guti gwa musiima ye bw'omulaba ng'onsibiriza zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattu bw'osajja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima guti gwa musiima ebw'omulaba ng'onsibiriza galagire obutageza kuwuliriza ngambo bulire mulunda emirembe makaana bagiyekera tomoni amufunyemu obutakkanya mulwana ennyo bwemalirangawo mwannyina walemu obufumbo bukyokka n'ojja okututaataaganya otutamiza n'olugambo n'okusojja nga shuga wange osiibuulaba enfumba embyera awaata ebikuta abirekako kigweyawaatanga n'omalaka ate ekyagobya kimu bufumbo mbwayambala gomesi n'atanyuma bw'atyo nabanga ali musanda wabula ntuuse wala nsuubira ky'ombuzaayo kungobana mu kika kanteeka etteeka oyo gwe linaanyiga bamisaaliddwa akajanja k'abannyinaffe nze temudda wange kuwabula obujja kundabawerokka mu by'otasiimye beera atabirabe ebikulema obbigumiikiriza nsuubira gye wavuddeeyo ojjukirayo ate kasirwa ngamba otyambu nsaba ntendeka okwogera kyogera kiringo bamusibe bakulengeze ebifo ebunaayira olifeeriya mu bufumbo n'amagezi gotuwagatta bufumbo ye lwaki togeewa n'oddayo gye wafuumulwangaembwa bannyinaffe musaana mukendeeze ku lusiviiki olumusukawo kenga gye mufumbirwa tetujjangayo kujerega babbammwe awangaala ow'omuti ogubala ensimbi n'ebyo ebikomo zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattuba osejja mbutansaana tema lusunaddakoli okukakasa kyenkugaa